Okuva mu magombolola asatu okuli Kinoni Town Council, Kiseka ne Kingo mu disitulikiti ey'e Lwengo, beetabye mu misinde egy'okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 71 ku mulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Bano batolontosa kilomita 7 okwetooloola Town Council y'e Kinoni, ng'emisinde egisimbuddwa Dr. Sarah Nkonge Mwonge, omuyima wa ttiimu y'abakyala y'eggwanga. Dr. Nkonge asinzidde mu kusimbula emisinde gino n'akuutira abasajja okuba abasaale nga balwanyisa akawuka kano.
Mwebale kutundira mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga Honorable Kizza Akimu bw'agambye, omwaka ogujja tukusoosowaza ekintu kino, ssaabatakoowa kubeera mu bantu, tujja kuba naawe. Njagala okwongera okukunga abavubuka. Sirimu wali endwadde endala zijja zikovidi zaani, naye sirimu akyakola ki? Era njagala okukubiriza abaamasomero abatasobodde kubeera wano nti abaana mubakotogera. Ate nsaba tugendereko nnyo ku mulamwa gw'abaami. Abaami mwe musalawo, mutuyambe musalewo, naye muleke abaana bakule, muleke abaana abawala bakule.
Y'omwami wa Ssaabasajja ow'eggombolola Kiseka Mutuba 13 Haji Abdul Kalibala asinzidde mu kudduka kuno n'akubiriza bannalwengo okuba abakozi nga balina emmere ekuuma enjala awamu n'okukola bulungi bwansi mu bitundu byabwe.
Nina ebizibu ebibatta ng'obwavu, okutamanya ebintu byonna byonna, naye bwetubeera nga tutudde wamu tusobola okwogera ku nsonga zaffe, netubeera nga tukulaakulanya eggwanga yaffe, twebaza nnyo gavumenti etubadde okukisa okubeera nga twebaza munsi mulongo gwa Kabaka. Bannange weebalinya okwagala gwa Kabaka, mweke okwagala gwa Kabaka, mwonna mwonna tukole gwa bulungi bwansi, mwonna mwonna tuyonje ekibuga kya Bukinuni n'owala yonna, musimbe emmwanyi, musimbe ebiti okutubeera n'emmere. Mwena mwena mtubakumila mkolo sende wabu na ila kikuwa na mwusi.
Mbako mlondo wabu kuto South Hakim Saula akubidiza wabu kwa kwe kumaka uka akaleta mkenya ataba kalina na wakutiro kumili dagala basuburo kuanga alamu.
Nye mbwa dewa siriki wabu kwata wabu wadde wabu lambu wabu obusigadde kubango osobola kubwe wala mbako wabu vulira kore cho chenyini osobola kubwe wala kubanga mkubo manji tiba kujia kubi ya gala kukula wabu la wabu gaidi inga makubo kukula chi na cho kubi wabu manya omuntu wa alwadaba yewe yetu gira timumu yeya ate na cho ya chisingo kutaba atu kusiri munga wa mfunye mwuzungu bachita dinayo wabuta kiliza iti ndwati kubanga olwadde no kitegeera nti olwadde ate oba ofunye omukisa munene nnyo, tambulira mu makubo ago agakwatibwa aganyonyolwa abasawo